like it. Yeah, I know you gon' like it.
Yeah. Jivezi bila wasi
wasi
takaza faka mwisho labda ni vekesho hisho ngoma drum jomba ushindi lazima hisho ngoma drum jomba ushindi lazima. Chukia kipaji changu moyo wako unafurahia sauti yangu uso wako unachukia kipaji changu moyo wako unafurahia sauti yangu hizo kunde sina kabisa mpango nazo na najua wazi machozi zitanyongezea mbo walizani nacheza na tania kanipandisha
moyo kwa chuki utaipenda 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 kwa chuki kwa moyo utaipenda utaipenda utaipenda.
Yeah, yeah, I know you gon' like it.
Utaipenda
over boy cocaine kama na wa weka wait in vain chief man level ni Obama kwa my gang kwa feeling his lazima tuwe machozi Hussein yeah. Mashairi haya lali mtane mekwa security microscope wa unipurities na murder desire so megizu ni reality nana na day just actress I'm a actor na kimbizo mchezo kila pakta look man nikianzisha na fata I'm a shatter na kama shatter na shaka nikina pia tunapangilia hatujaribu sinijaribu karibu karibu ni kuharibu kasimule Johnny makini kama shaka stie ni bless the jar, yes bless the jar we make this noise, a city's in the house yeah, we in the house yeah. I know you gon' like it baby
come on yo.
I know you gon' like it.
Unachocheza cheza hapo kitu gani?
Sasa mengine cheza.
Unasikiza sikiza muziki utakusaidia nini? Machozi machozi kila siku machozi haina faida yoyote.
Wewe ni kwamba mwanamuziki mzuri
sana. Machozi machozi nani ndani ya nyumba yangu? Muziki ni gani maana mbona unataka kumzingua? Wewe toka kwanza nenda kukaletea maji.
Haya basi sikiliza wewe ambaye unataka.
Nisikilize kitu gani? Mimi nataka mtamsikiliza mtu kama mpuzi tu. Sema kwa kipuzi au ona kama unasikiliza sikiza ujinga tu namna hii.
Utaipenda, utaipenda, chuki kwa moyo utaipenda, utaipenda, utaipenda.
Hapana, mimi nataka ni ujinga wako unaofanya. Nataka nitazame ujinga uliokuwa unaofanya. Toka nje. Nenda nje, niletee maji yako.
Yeah, I know you gon' like it. gon' like it.